yacha peke. Ay, na la la, la 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 peke. Ay, ay, mimi, mimi peke. Nilikuwa uwe mtetezi. Ay, mbona yacha peke. Ay, na la la, la 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 peke. Ay, mimi, nashindwa niache. Mami, minateseka, ikikumbuka, minalia, nakumbuka, asubuhi na mapema, napoamka, sura yako naona, lakini sasa, mimi najuta, napoamka, niko peke. Picha yako nafanya niote, kila mara naipapasa, kichwani mwangu nimeiweka, roho yangu kudunda dunda, napokumbuka ile tulikuwa pamoja, napokumbuka penzi. Niacha peke, ay, na la la, la 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 peke. Ay, mimi, mimi peke. Nilikuwa uwe mtetezi. Ay, mbona niacha peke. Ay, na la la, la 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 peke. Ay, mimi, nashindwa niache. Nimesononeka nyumbani peke, naomba Mola anipokee. Ay, ili nisikonde. Ay, so that usiniote. Umeniachia watoto wote. Ay, tena vyombo nioshe, chakula pia. Ay, nipike majirani eti wacheke. Ay, mami, utakujalia. Ay, mami, utanikumbuka. Ay, mami, utakujalia. Ay, mami, utanikumbuka. Nilikuwa uwe mtetezi. Ay, mbona umeniacha peke. La la la, la la peke. Ay, mimi, mimi peke. Nilikuwa uwe mtetezi. Ay, mbona uniacha peke. Ay, la la la, la 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 peke. Ay, mimi, nashindwa niache. Sherina, seri mama, Sherina, seri mama, Sherina, menifanya nikonde. Ay, Sherina, seri mama, Sherina, seri mama, Sherina, menifanya nikonde. Ay, Sherina, 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 menifanya nikonde.